Odi, tunavuta vitu tofauti na hewa. Gari limewaka, maniga niga tunavuka mipaka. Kajitoa sadaka, panya kazama kwenye chimbo la paka. Kila kitu bragada, madada ba, ondokeni leo nafunga ba. Kama cheo spasi mangala, msichana acha utekwe tunamijama. Sunajua binadama tunaspea, tukipotea tumepotea. Hila game bado linaendelea, alafu sisi ndo maplaya. Rupsa kushika dem, noni nasema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, noni nasema mimi guse zoma seem. Maisha mafupi kama chupi, na bado tunajenge anachuki. Rafiki adwistu ni yupi, tunaishi na machui kwenye mziki. Rupsa kushika dem, noni nasema mimi rupsa kushika dem.
Okay, bada kufuta ndum, kama tadem nikazama ndichi kwa room. Karusha steam kumbe sija beba gandom. Nika mzoom nikajikuta kajehanam. Nam, okay, kabla uja anza game, jitathmini kisha gusa kila sehem. OD jambo squad nami Adam, kwa kukumbusha lile kosa la marehem. Hem.
Yo, kamata kamata izo mama lie. Shika bamba tabamba tambona haikatai. Mavumba vumba ya meja kwenye pochi. Na wachumba chumba wameka kwenye makochi. Najidai, alafu najiswitch, switch nipo high. Nimechuli na marichi, bridge arusha boy. Yani zina wasi wasi, nimefunga na manige wangu fasi duasi.
Acha kelele wakati mtu anafunza.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem. Masha mafupi kama chupi, na bado tunajenge anachuki. Rafiki adwistu ni yupi, tunaishi na machui kwenye mziki. Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
Watoto kiuni atulali nja, tunakula shamba kwenye viwanja. Mambo zinakwenda baka nja, na watoto wanapenda wajanja. Hila mjini mambo ni ujafanja, ukizidisha matambo unadafanja. Msela sindo matembo wa viwanja man, ukikanyage na umota chukia man. Napiga dili chapo ya ongea, nangarisha viatu na temea. Tumepiga kishimba watu, club tumetimba watu. So kitu wa kufunga ni kuongea, naona kawa chumba mesogea. Unanyole nyingi anti, uo na fami kasi. Tondoke zetu basi, mina saluni guest.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
Masha mafupi kama chupi, na bado tunajenge anachuki. Rafiki adwistu ni yupi, tunaishi na machui kwenye mziki.
Rupsa kushika dem, ndo nimesema mimi rupsa kushika dem. Guse zoma seem, ndo nimesema mimi guse zoma seem.
DM, Draco.
Oya dio nie. Nice kama mashetani yamepanda gorofani.
Ndio ndio Jumbo Squad OD Noise Makers AD. Check it out y'all.
Shake a sham. You already done.